Hello, this is your pastor Tony Kapola. Nataka nikukaribishe katika kusikiliza neno la Mungu tena siku ya leo. Biblia inasema neno la Mungu ni taa ya miguu yetu na linatumulikia kila mahali tunapokwenda. Maneno haya yatafungua macho yako. Inawezekana kuna giza ulikuwa unakutana nayo kwenye maisha yako, lakini liko neno ambalo neno hilo unalo siku hii ya leo. Karibu.
Christ means the anointed one. I can do all things through Christ that strengthen me. So Christ in me has a way to strengthen me and do the impossibles. So kama nataka kwenda kufanya tukio ambalo haliwezekani kwa kawaida, au nataka soko ambalo najua kuna mtu mmoja ambaye ni legend mjini amechukua, yes. Au kuna tenda naitafuta ambao wamegombania malije makampuni yote yaliyoomba hiyo tenda, ni legend companies. Wewe ndio kampuni dogo dogo ndio umeanza na wewe umebidi hiyo tenda, and then you want to take that tender. Anasema hivi, I can do all things, yes, through Christ. Now you have to learn, you need to have a pastor like PT who will teach you now how to release Christ in you, yes. Unamwachiliaje, unaiachiliaje your anointing ambayo anasema hivi, I can do all things, na yaweza mambo yote katika yeye nitie nguvu. Now nawezaje kuini ile tenda katikati ya makampuni makubwa, katikati ya makampuni legend, katikati ya makampuni ambayo yanaaminiwa, and I'm a new company in the market, I'm a new company in the competition, what can I do? You take your portfolio like this, and you know you have already sent it there. Umeshaituma email yako au umesha submit portfolio ya kampuni yako. Hata kama ni mpya, hujawahi win tender hata moja kwa mara ya kwanza, ndio unaingia kwa mara ya kwanza, unasema you are the alpha and omega,
yes.
you are the beginning and the end. In the beginning I will have you. You, yes, are the beginning. You will be my beginning. I release anointing now.
Yes.
Anointing will fight for me there.
Yes.
Wakati wao wamepeleka experiences out.
Yes.
I take there my anointing there.
Yes.
By the power of the Holy Ghost.
Amen.
I win that tender.
Amen.
By the power of the Holy Ghost.
Yes.
I'm taking over that business.
Yes.
By the power of the Holy Ghost.
Yes.
That tender is mine.
Yes.
That tender is mine.
Hallelujah.
Do that like 1 hour. In your room, Karobosha, that tender is mine. That tender is, we are winning that tender. My company is taking that tender. Is taking that tender. I send the anointing there. By the experience, son, Peter failed to capture the fish. Anasemaje the man in the anointing? I said, tweka paka kilindini. There is a place that you have not gone yet, where my anointing has gone. Kwa nini namwambia toka paka kilindini? Kwa sababu probably you guys mmezoea kuvua tu eneo fulani fulani. But my anointing has gone into the sea, has searched it until the anointing saw the fish.
Yes.
And when the anointing saw the fish, the man got in the boat.
Yes.
And they were following the anointing now.
Yes.
Walipofika pale upako ulipoelekeza, wakatupa nyavu zao chini.
Yes.
Walipotupa na Biblia inasema wakavua kuliko kawaida. There is a place where the anointing has not gone. Una struggle kwa sababu kuna mahali upako hujaenda bado. Wanafunzi wa Yesu waliambiwa msitoke. Hii ngoma mliona napiga, hizi show sikuwa napiga kwa kutumia akili za shule. Kuna mzigo baba atawapa.
Yes.
Baba akiwapa huo mzigo.
Yes.
Anasema mtatoka sasa.
Yes.
Do you know? Aliwaambia msitoke. But do you know? Hakuwaambia siku ya kutoka.
Yes.
Why? Because when the anointing comes,
yes,
you don't need anybody to tell you go.
Yes.
When the anointing comes,
yes.
When the anointing comes,
yes,
you just find yourself you cannot settle anymore.
Amen.
You cannot keep quiet anymore.
Amen.
Upako ni kama umekuwa minimize na umekuwa molested and umekuwa umedharauliwa kwenye nchi yetu. Neno jina upako au neno upako ni kama vimeonekana ni vitu vya kudharau. No, it's an honorable term of the spirit. It's the heavenly materiality.
Yes.
It's the heavenly electricity.
Yes.
Where there is no power, it shows power.
Yes.
Where there is darkness, it shows light.
Yes.
Where there is emptiness, it brings stuff coming.
Yes.
Kizazi chetu hakijajua hayo. Oh, wazee wa zamani, they didn't need anything. Ile legend ilikuwa inaingia uwanjani tu, watu wanaabudu wanaimba, the anointing covers the place. When the anointing is covering the place, watu walio na vishungi vya miguu hawawezi kutembea, suddenly miguu kocho kocho, wheelchairs nanyanyuka juu.
Yes.
Magongo yanatupwa chini.
Yes.
Why them? And oh boy, One day Pastor Benny Hinn anajiandaa kwenda kwenye mkutano Brazil. Anaambiwa hivi, Pastor, you don't need to come because what is happening on the ground, kwanza kabisa the jam that is on the ground, unaweza usipate nafasi ya kuingia. Moja, mbili, it is already happening. Jamaa hajaingia uwanjani bado, the Holy Spirit took over the ground.
Yes.
Wheelchairs already up.
Yes.
Cancer is already moving.
Yes.
There is no pastor on the stage. There is no preacher on the stage.
Yes.
The whole night miracles everywhere.
Yes.
The man couldn't preach.
Yes.
Kwa sababu kila kitaka kuanza kuhubiri wanamwambia pastor, there is a miracle over here.
Yes.
Wakimwambia tunataka kuhubiri, pastor, there is another miracle there.
Yes.
The man, he was watching it as he was coming into the service. He was just given the news. And the Holy Spirit told him, this is my crusade, it's not yours. Stay home and let me do my work. Anointing, it differentiates us with other people. Anointing of the Holy Spirit. Anaibeba yeye Roho Mtakatifu. Ni nguvu yake. Upako ni nini? Ni nguvu ya Mungu ndani ya mtu. Ni nguvu ya Mungu ndani ya kitu. Ni nguvu ya Mungu ndani ya muamini. Ni nguvu ya Mungu ifanyayo kazi. Haionekani kwa macho. Upako sio mafuta. Upako sio maji. Upako ni nguvu. Nguvu haionekani kwa macho. Mafuta ni conduit to of anointing. Mafuta ni kama nyaya zinazopitisha umeme. Maji ni kama nyaya inavyopitisha umeme.
Yes.
Lakini umeme sio nyaya. So, mafuta ni mabaya? No. Kwa sababu hakuna umeme bila waya. Tafuta chupa yako moja pale nyumbani kama unayo. Anoint it. When you go back to your office, ukishamaliza kupaka vipodozi vyako na kutia vitu vyako, put it on your hand a little bit. And say, my hands are anointed to make money today.
Yes.
Ah! My hands are anointed to make money today.
Yes.
I'm going to make crazy money.
Yes.
Hey, hallelujah.
Amen.
Hauna mafuta, chukua hata maji. Yani call them the anointing water, full of anointing.
Hallelujah.
Unatoka, you wash a little bit and you say, my hands are crazily anointed today.
Yes.
And today I'm going to make crazy money. Markets are opening up for me. Hauna maji, hauna mafuta, use your hands. And you say, in the name of Jesus. Yeye alisema tutaweka mikono juu ya wagonjwa nao watapona. So automatically mikono ya hao wanaomwamini imepakwa mafuta ya Roho Mtakatifu. It is already anointed. I don't need oil, I don't need water. The hands already anointed. So when you get into your shop and you touch like this, you say, this shop is anointed.
Yes.
These perfumes are anointed.
Yes.
These clothes are anointed.
Yes.
These shoes are anointed.
Yes.
Today I'm gonna make, you have to announce. It is written in your Bible. Yesu Kristo alipojawa Roho Mtakatifu kwa mara ya kwanza.
Yes.
Hakuwahi kujawa Roho Mtakatifu before. Alipojawa Roho Mtakatifu kwa mara ya kwanza baada ya kubatizwa na Yohana, akajawa na Roho Mtakatifu. Alipojawa na Roho Mtakatifu, akaenda nyikani. Alipotoka nyikani, akaingia hekaluni kusali. And the Bible writes of him, anasema hivi, akasoma kitabu cha Nabii Isaya.
Yes.
Akasema, Roho Bwana yu juu yangu. He didn't wait for somebody else to anoint for him.
Yes.
He didn't wait for somebody to announce for him.
Yes.
He announced himself. I'm anointed to preach the good news. My name is PT. I'm anointed to preach. Give me any verse. I will find a revelation.
Yes.
Because I'm anointed.
Yes.
Oh, you are anointed businessman.
Yes.
Let them give you anything.
Amen.
Wakikupa maembe yanauzika.
Amen.
Wakikupa nguo zitauzika.
Amen.
Wakikupa viatu vitauzika.
Amen.
Biblia inasema si kwa uweza.
Yes.
Wala kwa nguvu.
Yes.
Bali kwa Roho.
Asema Bwana.
Mungu akubariki. Hongera kwa kusikiliza maneno hayo ya Mungu. Najua yamekujenga, yamekuinua. Unaweza kutufuatilia pia ibada zetu live kwa njia ya YouTube na mitandao yetu mingine ya kijamii. Lakini pia kama ungependa kushiriki pamoja nasi kwa njia ya sadaka, najua maneno hayo yamekubariki, ni kwa 0762153539. Lakini pia unaweza uka to reach out kwa namba hizo hizo kwa njia ya WhatsApp, na Mungu atakubariki sana.